the lefty, back to the lighty, to the lighty, back to the lefty, to the lefty, back to the lighty, to the lighty, back to the lefty. Haijalishi umefanikisha au bado hujafanikisha, usijali mda bado upo, one day yes now ipo. Haijalishi umefanikisha au bado hujafanikisha, usijali mda bado upo, one day yes now ipo. Siku moja moja tukapari pamoja, siku moja moja tukachini pamoja, hata kama tuko chini ya dola moja, sio kesi man tunaishi mara moja. One life ni fupi sana kulialia, one life ni fupi sana kuwaza waza, life man ni fupi sana kusikitika, yes man ni fupi sana kuzunika. Siku moja moja tunafanya kusahau, tunatupa shida chini mikono juu, kwani shida kila siku tuzipu, zipu kila siku tafikiri bibu, kama vipi tutadiri nazo kesho, kwani kesho siku pia nayo ipo. Haijalishi umefanikisha au bado hujafanikisha, usijali mda bado upo, one day yes now ipo.